kusamirirwa mukuru Richard Otimu wali kababuzeko era ayongere okusigira esifananyi ku mirimu jabwe jibakola nga numida yesebo
Oscar Chimpne yanziza nyo okunyaniriza ku Savannah 256 abatuliriza mwena mwebale ejo jonna jemutadde kengalo erinnya n'eddoboozi nze Otimu Richard okuva mu numida
yes
Gwali eyo nga weebuuza numida yaani numida kye kitongole kiwola abantu ssente nga kiyita ku mutimbagano
okay.
Ffe tetusosola business tetusosola kika kya business yonna oteekeddwa okuba nga olina business kuba nti tusobola okuwa ssente ffe enkola yaffe nyangu nnyo ffe tetufaayo wawe okolera olina business ng'eri waka olina business ng'eri mu kibuga wonna weeri ffe tetufaayo kubanga ffe tetukulambula nekirala fenga numida twamanya nti abantu balina musingo tebalina abantu bakoyo kweyimirira abantu netugamba nedda tujewe emizizi kejo netugamba nti fenga numida abantu tubawola sente nga tuyita ku mutimbagano naye tetubasaba musingo tetubasaba garanta omuntu okweyimirira tetukujjuzisa mpapula wabula gwe wonna woli kwata bukwasi simu ye ya smartphone ogwende ku Google Play Store ingiza mwe linya numida nga bwe kiwulikika NUMIDA numida ape ja kulabika webeze jikone ko ji downloading womala ku downloading app ya feno gula wo app eno mu app mwenyine gula mu account yo mulinya lyonge lyango Tim Richard olo tekemo okusaba ko tekamo okusaba ko olwa lero Sipe musawa bili mwenya tuba tumaze okwanukula ebisanyizo byaffe bitono nnyo otekeddwa kubanga ina business isoka smartphone kubanga bya mutimbagano nekira national ID sim card eri mu smartphone ina kubanga ekwatagana manya agali ku national ID byokka ebyo kati kiki ekiyinza okugaana okuba nti otweyungako munumida netukuwa sente ensobola okuyamba muganda alo lino
okay simo tusalisa nyo kuulira maulira ago
yes sir
nira wadogambia nti asobola kuyamba muganda alo lino ekibuuzo kyange kibadde kigenda okudda konti kati tuli mu festive season
yes sir
tutandise ebiseera ebya okujaguza Christmas n'okuyingira omwaka omujja
yes sir
mwengaba numida package kije mulina eri ba business people
fe ekisookera ddala abantu tubakunga
yep
nti tukimanye nti festive season otekeddwa okubanga olina stock amala abantu stock kye kintu ekikulu business wetabaamu ssente zisobola giddukanya kiba obuzibu wabuze ffe wetuli jangu tweyune tukuwe ssente oyongeremu stock era oba oyongera mu stock tukukubiriza tostokinga bitondo nnyo ate tusokanga nga bingi nnyo stokinga ebintu ebyekigero nga ate bitambula ne season nga bwekifaanana nga bwe season bwefaanana ffe tuwola okuba wakati w'emitwalo asatu mpaka ku miliyoni kumi wadde mwe omulundi gw'ogusooka olina obusobozi obusobola okuzza ssente zonna zoweetaaga ffe tuweereze buweereza juza genda bugenzi ku Google Play Store downloading app yaffe teekamu okusaba ku leero saba sente teekamu okusaba kuffe tujja kwanukula tukuwe sente oyongeremu stock n'ekirala mukulu Oscar Kintu
yes,
abantu baffe njagala omanyi bagamba ndi mugezi
nga mubulire
ffe numida tetukoma bukome kuwola abantu sente naye abantu basomesa ku nkwata y'emirimu gwampulirize essaawa eno business yo ogiteeseteese ng'ekwatagana ne sizoni aha business gitonde gitonetone erabike nga erimu sizoni beerawo ne Christmas tree ng'eyakaayakaawo abantu bateekeyo bategere nti ddala Christmas eri mu dduuka lyo then abantu kijja kuyamba okusikiriza abantu bategerewo tondawo embeera ya festive season mu dduuka lyo n'ekirala eno ye season y'okuwa abantu okuddiza abantu bawe ku discount basalireko ku ssente babe nga basobola okujjumbira baite n'abalala jukira gy'okoma okutunda ennyo gy'okoma n'okufuna amagoba ekyo kijja kugaziya ku nfunayo n'ekirala bakasitoma bakwate bulungi buli gw'okwata obulungi ayita omulala ayita n'omulala n'omulala y'ensonga lwaki bizinesi esobola okwanguwa okukola ki okulaakulana so ekisinga obukulu mu byonna kwe kuba nti jangu teekamu otesi kusabako mu app ngokozesa app yaffe ya numida genda kugenza ku Google Play Store nga bwe nkugambye downloading app yaffe olwaleero teekamu okusabako fetu kuwe capital totunulira loan yenu nga nge banja buli watunira nge banja chikuletera okutya ne chitunira nga capital kuba capital yo kai yesobola kuimiza business mukuru chintu yes nabatuliza mwena obudde bunabawo nja kuba wakububonero chivola bila konti business ye itandise okukka kubanga omuntu otekeddwa okumanya nozuka mangu notalinda mbera kuzimba ko kayumba
of course icyo kintu kikuru nyo
yes bo
kubanga tugenda kumala ko mwaka
yes bo
nga waliwo abasaze yodda
yes bo
nkikoma mu December kola
icyo tekeza
sigenda kudda yokola kubanga ibintu tebitambude capital ampeddeko business sobola kujye yongera yo biki abantu ngabo nga tumala ko mwaka
yes,
oba wa magezi ki
abantu ngabo tolinda kuwani towanika omuwanguzi bagamba takola ki
tawanika
era nkukubiriza fe wekibanga obuzibu bubadde kuba nti badde toyina musingo kuba nti osobola okwewola sente na obuzibu bubadde kiri nti business okolera waka ate abasinga tebasobola kuwola sente okuva business eri waka fe ebibyo natwa